mukwano yonna gy'oliba fubanga mbererengawo kabiite wange kubanga babangi b'olaba bonna abo tebamanyi bunafu bwange
obuli mbeera ye gwabaddengawo okungumya nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga obuli mbeera Tenga okungumya nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga
Katonda kyaterekera tekirivunda ne bw'oliba wala kiri kulinda oyo alikikwatako balimugamba nti kireke Kakinzi kyenkusaba gwe mukwano omwenya omutima guba mugumu siri kukyawa n'obulamu bwe nkuwadde n'omutima gwange nkusaba mukwano twala okume
mubuli mbeera ye gwabaddenga okungumya nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga mubuli mbeera ye gwabaddenga okungumya nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga
nze nondekawo sirya nakulya sifuna tulonze sebaka ekiro n'omutima gwange guba nga gukubagana buli kaseera gukulokera olabogera ebigambo byabwe bimpita ku mutwe siwuliriza kati nze kyensaba guno omutima otwale n'amaziga genkaabo gasangule
nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga mubuli mbeera ye gwabaddenga okungumya nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga
nyumirwa nnyo bwe mba nawe ne bwe mba munyivu nfuna akamwenyo buli lwe nkulabako omulongo wange amaaso gaba magule tegatemya kimpa mulinzi okuwulira nti ndiwo nawe bw'oli naye gwe nondekawo kabiite wange nyinza n'okufa mukwano ndayira
mubuli mbeera ye gwabaddenga okungumya nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga mubuli mbeera ye gwabaddenga okungumya nange kyenkusaba pretty baby tonjabuliranga